I love reggae music.
Kondi chobiri lavu
Nina yo
Unaruka mitagwa chobiri lavu
Bongamusic.com Ipinas
Luisa pisize kare kare kare
Akuna yakashwa ayo Lila toki mubeni yo
Kimusari tenyene Aniko nikumusi ya kwelele
Niangile kwa bilu, mama bizo ya ndate ya malalu
Nandate nila mwana, nila moya oke nile
It's another Blaze Beats production
Natoraka baby likuwe na kipeto Nanisa kuboni na kula kameto Kiwe na bilu yaka, ulimu kipaki yaka Nikuketile kale 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 Kuketile kale, 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 kale Chaman kina fela
bebe
ya kakuba vale la bebe Ulimu kipaki
yaka
Nikuketile kale, kale, kale
Bebe, uliseli, uliseli maupilo waka bebe Without you, nimona fela darkness I'm grinding, kono mwandi Ushimbire piru yaka, ushimbire moya waka Ingekuwe na mulimu kama niti upangire Bunde wa hao, ilu ya hao, nilikezo za hao Na kuyamanya ndo wanitisi zangatiavo Hanilila wanitaula miyoko Hao yo kwa type ya mwipo Kap kap kapa yale konga ngaza nako Bebe, hanina kukuchitinga Hanina kuno kusia Da kushimba kao fela koni kaya
Bila tolaka baby likuwe na kipeto Nanisa kuboni na kula ngameto Napilu yaka, ulimu kipaki yaka Nikuketile kale 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 Nikuketile kale 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 Chaman kina fela Bebe yaka kubabalela Bebe ulimu kipaki yaka Nikuketile kale kale kale
Eke kunipunya meto kufasi wofu Wala basari kiwe na yensa ketia Baba tela kupita niyoko getia Kono kukuliza kwa teni mikagita Kuni uzibe kulikiwe na yeni latia Hakuna usiri hafe mwai yeni vatia Iwe na olino sifera mwai yeni vatia Inge kuwe na mwai nkatulia na katiatia Itaijuru kushakuiru kumane sakucha Hali mufuta wale all over la mahauti Kono ni mufuta wale wokushiba right Tuale inge pa mama isike mwai shonda Tuale nakala kwa teni kuisa lionda Kulikwama kwenye nchuale niyoku onda Kuli nioni pakao fela ya sionda Super LB Kesho komoka, 1-2-1
Bila tolaka baby likuwe na kipeto Nanisa kuboni na kula ngameto Niwe na pilu yaka, ulimu kipaki yaka Nikuketile kale 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 Nikuketile kale 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 Chaman kina fela bebe yaka kubabalela Ulimu kipaki yaka Nikuketile kale 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 Nikuketile kale 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 Chaman kina fela bebe yaka kubabalela Ulimu kipaki yaka Nikuketile kale kale kale
Snowdos FC Download it at Mbunga Music